ZLatestMusic.com.
Big team wakamba. Timu no GG. Ha. Yari shirikwa. Ha. Lava.
Daffy Records.
Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Kamwana kani pasira kwanja bakamba kumani moon. Kyo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizu dala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Maudu diamond, juice ni diamond.
Diamond,
kumaudu diamond. Lela lava. Diamond, juice ni diamond. Yeah. Kamwana katofu ezi kumulomo na botolo ya volo. I don't know ati kubondi waliko makolo. Kuseni muzuwa ni agala desi kuzachela monovela puati wapunda kawalala. Yeah, wakashana na watezi masweta kumesuki kakweka. I don't know ati watitiradala. Kumaudu kungangale buwanji juice menye manja lista nzo kubunkani sana midala. These days ni na mashoko ni kapisha moni mavela na jikonko. Bine na watezi singala active wafana banapanga matimu.
Bine na watezi singala active wafana banapanga matimu.
Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Kamwana kani pasira kwanja wakamba kumani moon. Kyo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizu dala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Maudu diamond, juice ni diamond.
Diamond,
kumaudu diamond. Diamond, juice ni diamond. Yeah. Kumaudu ni na bifu ya sisi. La wanani luvyanya wakazisi. Wama nena wama pita mumbali ni waziba. Ya yeah, baka nkala vayateka wakamba vesi visida. Apa ilikuwa tijia mtje ala venda wana vilonda vesi dipola. Mutedi ni mani nga chenda chiwola. Kapena chika kukile kwa Angola. Kumaudu kwa pakanziluza mchiwolia. Awa bafana wafika palevo yoyofia. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Kamwana kani pasira kwanja wakamba kumani moon. Kyo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizu dala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Maudu diamond, juice ni diamond.
Diamond,
kumaudu diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Kapisha mopeni kumutima kuma baba furu ni pute yangala. Posa nkala mtu wa mene aniluvyanya vamene sini ibala. Babo yo ni vaponyera kuwaya. Nina vanzanga valiu na wafia kivena mitima. Nizosuna munga kekivena vafunu ni pwanyira budget. Munga ni depa ya mene ya sense la mwani. Yeah. Yeah. Lava B. Yeah. Simple J, I see you. Ha. King Nidres. Nakuona.
Daffy Records.
Atian.
ZLatestMusic.com.
Namimona. Yeah.